Khumbula usuku lwesabatha olungcwelise. Wosebenza izinsuku eziyisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.